Hey DJ Lighter.
Hello.
Swaya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Nemwita yo baby kumbe naye na baby, oh nemona kipenzi nimshenza kupendi, ama kwa ni mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi, oh siwezi.
Wala ni mchoni, maisha mafupi ni siku, yani nini tese kero, jirume na miupozeko.
Kupenda pora ni mpende mama yangu, kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala, kasama kwenye penzi uchwara badala kusaka miamala.
Toka neti pesa, sana pendeza, na tena na enjoy, na wanangu maombo.
Waka mtina soma, na kamwili kana nona, ya mwenyewe si unaona yani, aina sema bora.
Bora ni njoni, maisha mafupi ni siku, ya nini nitese kero.
Oya mwenzenu mimi sijui kutongoza. wakinitikisa na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
Shamba, Allô? 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 Allô?
Allô? Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô?
Afadhali
nimekuona,
afadhali
umeonaya,
afadhali
nimekuona,
afadhali
umeonaya.
Nilikati nyonge sana
tajiri, kuna du tajiri,
wajani agize bombe nyama
tajiri, kuna du tajiri,
ya bebe silete sabani
tajiri, kuna du tajiri,
tajiri ya taripa buwana
tajiri.
Nilikupigia simu chaji kakata, nikakutia timu jengoni sija kupata, akili karuka wazimu, takulaje bata, kweni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo? Halo? Halo?
Una gama bozi,
una mama,
una gama mluki,
una gama
mluki pa uozi,
una mama
kioza unuki. Tuliga kinyonge sana
tajiri, kuna du tajiri,
waja tuagize bombe nyama
tajiri, kuna du hey,
wanangu wazimike jama
tajiri, kuna du tajiri,
tajiri ya taripa buwana
tajiri, kuna du tajiri.
Hata mwaga noti mwaga,
mwaga
tajiri mwaga,
mwaga
mwaga noti mwaga,
mwaga
tajiri mwaga,
mwaga
eh mwaga noti mwaga,
mwaga
nasema mwaga,
mwaga
eh hey, hey, mwaga,
mwaga
jamani mwaga.
Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Wai, ndo ikapita bebe vani. Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imedana by show,
shoka.
Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kibunda, bebe imetaka bai jojo. Mbuzi panguka kwa muza supu eh. Halo supu 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 supu. Aye. Niseme ntiseme,
sema.
Niseme ntiseme,
sema.
Uyo mtu anautana kakana ma. Eti ni semen
sisemi,
ni semen sisemi,
ha,
uyo mto, anautama, kasali, mama. Hey. Aye, baadi, achino wanama, oh, papi papi na, abuayi wanama.
Bati shengo masasema chande. Leo, Jaiva, away, Unjan man, go away jealous man, Ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man, away, Unjan man, go away jealous man, Ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man, Sikutua kama ulishamposa, 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 Nikitua kama ulishamposa, ulishamposa, minikimtosa, AJ, AJ, kumkole, minifanya DJ.
Kambuzi kanguka kwa muza supu eh. Hello. Supu 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 supu. Aye. Niseme ntiseme, niseme ntiseme. Ah, uyo mtu anautana kasala ma. Eti ni semen si semen.
Yeah.
kitisaza mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana mikapu bei, fiatu bei, na nywele bei, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wale.
Na unataka pesa,
njoo chukue.
Ume umesha zileta,
njoo chukue.
Ama kanta ya gonyeta,
njoo chukue.
Ama unataka,
njoo nikue.
Choresha, unachoresha. Kubamba, kubamba, kubamba.
Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Ni onjeshe, 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 kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe, unavyo puna. Girl, that he wind up, he wind up, he wind way by a una. Girl, that he wind up, he wind up, he wind way. Kissima, baby, ma, kidima, kidima, I am ma, ma.
Fungua, fungua, vai. to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mm-hmm. Baby, this love not for me.
Pesa karatasi, mina chojo. Pesa
karatasi ni maua.
Wale walosema utoboi leo wako wapi?
Walosema utoboi leo wako wapi?
Kule apite kule 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 apite kule. Wale walosema utoboi leo wako wapi?
Walosema utoboi leo wako wapi?
Apite kule apite kule kule kule.
Sisi sio milima tutakutana, sisi ni people tutaonana. Sisi sio milima tutakutana, tukiwa kama people itaumana umana. Mke wa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali. Mume wa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali. Nara ule wa mbele ya madui zako,
ule wa mbele ya madui zako,
ule wa mbele ya maesi zako,
ule wa mbele ya maesi zako.
Yeah. Una akili wewe sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli.
Nara ule wa mbele ya madui zako,
ra ule wa mbele ya madui zako,
ra ule wa mbele ya maexi zako,
ra ule wa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuone, tunaga kula batai watomu. Sisi sio lebo za watu komu, bado wananuka maziwa watoto wa kandoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao. Yeah. Mbele ya madui zako,
ra kule wa mbele ya madui zako,
ra kule wa mbele ya maesi zako,
ra kule wa mbele ya maesi zako.
Uchovu wa siku nzima, nafsi nataka nipongeze, mwakirie mtima wauni wako kisogezi. Shogolosa unga unga mwanangu upendeze, ukitongoza funga munda mtoto kamkoreze.
Salome, nimempe
Need a Betty on a Yashante. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The teach game never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer with the best.
Yeah, yeah, yeah.
One night, Nati. Kunari Batam Nati Nati. One night, Nati. Kunari Batam Nati Nati. So let's go party. Daughter Wango, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Moyo nyumbani staki kuwahi, mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe mpaka sukoi, niwe sijitambui. Nilewe mpaka sukoi, niwe sijitambui. Akanya
kaniona wapi? Kaniona wapi? Kweli mimi?
Mio jicho lipo nyanya ni shakula kidete. Na magoma kidigo kwa klabu mkite. Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ya pendagi makiki, ona nana, umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza. Ni majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza. Ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. A teacher konde. Teacher. Teacher konde. I'm ya teacher. Teacher konde. Hey. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ya pendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza.
Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Isinja, I'm a Marisa,
I'm a superstar with Justin Bieber. My kid takes enough for Drake. He's injured. Baby, solo number with Khalifa. You saw the chai fail, I got a crisp. You busy caripi, you shake it down. You busy come on, fella, maga puya lantern. Tangan is empty, in danger. You saw the chai fail, I got a crisp. You busy caripi, you shake it down. You busy come on, fella, maga puya lantern. Tangan is empty, in danger. I'm a superstar with Justin Bieber. My good text and I put Drake. It's injured. I'm a police. I'm a superstar with Justin Bieber. My kid checks and I put break. It's injured. Let me solo and I'm always Khalifa. You saw the chai fail, I got a crisp. You physically beat, you shake it down. You physically come on, fail, I'm a gapuya lantern. Tangan is empty, in danger. You saw the chai fail, I got a crisp. You physically beat, you shake it down. You physically come on, fail, I'm a gapuya lantern. Tangan is empty, in danger.
Watago, Wagao, Taito, Wajabush, Tanjago, Napakush, Japago.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake. It's ninja, I'm a police. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake. It's ninja, baby solo number was Khalifa. You saw the chai fail, I got a crisp. You physically beat, you shake it down. You physical come on, fail, I'm a gapuya lantern. Tangan is empty, in danger. You saw the chai fail, I got a crisp. You physically beat, you shake it down. You physical come on, fail, I'm a gapuya lantern. Tangan is empty, in danger.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho aregi, wako ni mweka nuka. Walo kwambia nana zuchu siyo kweyo na zusha.
Wana kazi kao sisi kutuchaji. Watekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bigi kwenye urokaji. Tuko teni jibi kendi funu chaji.
Fanya wanyama kwa nyuka. Kiku kinyanyo kama unatupa. Yani wanyama kwa nyuka. Kiku kinyanyo kisha tanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chita, 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 kimi. Kwa chana na wewe chitaki, 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 chitaki ni. Mchana ni kupe tango, siku nizi swadaka. Kwanza fanya mambo, kabla umemyoja kata. Mapendi mwezi kiwango, na umejayo talanta. Na mjani jua kwa tango, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi, 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 amuli cha, cha, cha. Kamo yo ti ti ti, nimeoza je sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamo yo ti ti ti, na kuacha je sasa.
Wana kazi kao sisi kutuchaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bibi kwenye urokaji. Tuko teni jibi kendi funu chaji.
Kasi fanya wanyama kukinyanyo kama unatupa. Yani wanyama wanyupa. Kikukinyanyue kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chita, 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 chita,
kuachana na wewe. Chitaki, 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 chitaki ni.
Tukizipata ndo mabuni,
matumizi
tukiwa wiki kuonga. vinganganizi.
Tunataka gaile kitu
ya uzinzi.
Jamani sisi ni walezi.
Tunakesha ba, tunatumia hela. Wakati wale ansingatu ama komewe hawezi. Ama pato kupa meza meza za inzi. Kwa ina kwa ndo shanga
wenyewe tunakika. Tunakika.
Zama za kale nchanyeka
sana.
Na jani tu mini enjoy huko zamani nishaumiswa
sana.
Na jani tu nilibata zama za kale nishainyeka
sana.
Na jani tu mini enjoy huko zamani nishaumiswa.
Masha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeeka. Usikunja kunja sura utazeeka. Usibane bane sana utazigwa nayo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tam.
Asikwambie mtu tutu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye,
bia tam. Asikwambie mtu tutu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye.
Cause you think Leo wamemaliza utata. Kula kesi mpaka kalapaka.
Tumetoka chaka kupigika,
shima nitetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shima nitetema.
Tumetoka chaka kupigika,
shima nitetema.
Wanangwe, niko wape, tugawano masikini. Iyo sadaka lawe,
amina.
Mwenye kupata,
apate.
Kido kuche,
amina.
Halo,
funga mageti. Haya funga mageti. Hale funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti, ale funga mageti, aya funga mageti.
Bato kidogo,
yesa yesa yesa,
hey,
yesa yesa yesa,
hey. Bato kidogo,
yesa yesa yesa,
hey, kidogo, yesa yesa yesa. Achino wana ma. She wanna man.
Why you wanna man? Why you wanna man? Papi papi lo.
Oh.